olo e whaafafonga ili SBS Samoan sa ili nisi mautala ili sbs.com.au/Samoan.
Olo sauni le taulanga o Brisbane ma le tele o vaenga o Queensland atoa i leitu imatu o le setete o New South Wales. Mo le taunuu i laufanua o le atunuu o le afa o Cyclone Alfred i se teimi o le afiafi nei po o le aso atae au. E le ngata i matangi i maa lolosi e whapena fo i ona lapata ia le te tele o timunga ma lolonga o lo wha moe moe e o i le wha se lau milimita le mamafa o timunga. O nisi o lapata inga na wha ailoa mai e le paalemia se tete o Queensland Premier David Crisafulli.
The first is big surf and significant erosion. The second are those damaging winds and in many cases destructive winds. And the third is significant rain, flooding and the potential for dangerous storm surge. We are well and truly in the first phase right now.
Le palemia se tete o Queensland, David Crisafulli. Wa umaia se faalinga mai le fono tanga ta itai o malo arapi o lo ousuia nei i Aikopito. O lo ta uai se fuafuanga mō le toe fausi o le Gaza Strip lea o matua malepe mai o sofa inga a Israelu. O le fuafuanga ta itai o arapi o se tali i le faalinga Donald Trump lea na ia ta uai le pulea e Amerika o le Gaza ma faaunu ua uma tangata anu u Palestina isi atunu uo arapi. E balu se fulu male 5 biliona taala le tau o le fuafuanga a atunu uo arapi mō le Gaza e au fia i fesoa soani lawe ai ma le toi fausia o awala fale mano fuanga o au aunanga mana omia. Na saunua le peresetene o Palestina Mahmoud Abbas ma ia wala au i le peresetene o America Donald Trump e langolongoina le fuafuanga ua maali lia iai ta ita i atunu uo arapi.
We welcome the Egyptian-Palestinian-Arab plan to rebuild the Gaza Strip with the Palestinians in their homeland without displacement. And we call on US President Donald Trump to support reconstruction efforts on this basis and not on any other basis.
Whareliwina mai linga ngana arapi o le saunoanga ale peresiteno Palestina, Mahmoud Abbas. Ua wala au le taitai o le tapua inga isalama i Australia nei le Grand Mufti of Australia i le malotele e faie ni tūlafono e pui pui ai tapua inga umwe le atunuu mai o sofa inga mawha inga tau faa matau. O le saunoanga a Dr. Ibrahim Abu Muhammad. Na faia ili SBS Arabic ina ua fola fola e se tangata o se tamata lavou ua saise ia neie leo leo i Western Australia. Leo sofa ia o se malu malu tapua i Isalama, se mosque, i Sydney. Na saa unoa Dr. Abu Ibrahim Abu Muhammad.
It's very important that people are not targeted simply because they belong to a certain faith or religion. So we say that it's very important that laws are issued to protect religions and there is no selective protection for a certain group, but rather we want protection to be general protection for all Australians who live on this land.
Le faliwina mailingangana arapi ule saanoanga a Dr. Ibrahim Abu Muhammad, le Grand Mufti of Australia. Ua faalia le paalemi o Peretania Keir Starmer, ua tutu faatasi Peretania mafarani maisi atunu o Europa, i le pui puinga o Ukraine, na tau afia i lona tona, le fono tanga ata itai o atunu o Europa ina ua mae ai, le feiloa inga Donald Trump, ma Vladimir Zelensky, Washington, lea natu ua ai le peresetene o Ukraine le fono tanga, ai le isainia, le malienga na faa moe moe faya ile maina ina o minerale i ele elo Ukraine. Na saa noa le paale mia o Peretania Keir Starmer o le ato e fono ta itai o Europa i se taimi la tamai mo le fua fuaina o se ala fua o se file mu i le taua Ukraine o na tuina lea i le fainga malo i Washington.
On the coalition of the willing, yes, a number of countries have indicated today that they want to be part of the plan that we are developing. I'll leave them to make their own statements about exactly how they want to make that contribution. I accept without criticism and with respect the position of other countries that may not feel that they want to contribute in that way. But I strongly feel that unless some move forward, we will stay in the position we're in.
Le palemia o Britannia kerstama. Ua taofia ele whainga malo I sara elu o na toe sao atu. I auta o fesoaswani I le Gaza Strip, ina ua mae ai le teimi whatulanga ina, o le vaenga mua mua o le ceasefire, e au noa ma se isi malienga I le whaafawina o le vaenga lona lua. Na tuua ia le minister o le vae whafo I sara elu, Gideon Sa, le whaala putuputonga a Hamas, I le le talia ina o le whaatununga mai Amerika e toe whaau popo ai ni aso o le malienga.
Due to the fact that the first phase of the temporary ceasefire was over, today we froze all the trucks that entered to Gaza Strip during the last 42 days, and we will always be ready to negotiate according to our principles, but I want to emphasize the fact that we fulfilled all our commitments until the very last day.
Le minister le vai fafo ile fainga malo Israelu Gideon Sa. E ova ile lua se la wafe tangata na awai ile mai moina o le Mardi Gras parade I sini. I le pōle asa tōna ina te anei. Ua whāsa fulu malifitu ai nei tau sanga o le Mardi Gras, ma e lua se lauta a vale teu teu po floats, ma le to a se lau, se fulu malitasi afe o tangata na sāva valia I le parade, o le manatu autu o le Mardi Gras parade, o le nei tau sanga, o le free to be. O se tasi na awai I le sāvali, o le ali fōmai o Bushnan Joshi, o ia le peresetene o le Association of LGBTQI+, Doctors and Dentists Australia.
Visibility is really important. Advocacy is really important. It's very different from activism and fighting back. We just want to show people that we're here. We want to show people that we care and be visible and that we care for you every day. We're in society. We are part of you. It's not a fight. We want to be part of society and support society.
Ma le tala muli muli I taalonga ua sao initia I le whanau lo le kilikiti, tasi le aso, po o le Champions Trophy ina ua whaia ina ai au se talia I le taalonga I le pōna po I Dubai. E lua se la wono se fuma le wha ai o au se talia na tuli e initia, ma o le balu se fuma le wha o ai a initia na maua e Virat Kohli mai tea e iwa se fuma le balu, lea na maua I ma le ai fasili e initia, ae toe se fulu mana tasi tea o loo totoe.
Like, share, ma faali sau finangalo. Muli muli ile SBS Samoan ile Facebook.